Hezekiya 19 verse 1. Phakamisa wena isililo ngezikhulu zakwa-Israyeli uthi, verse 2, unyoko wayeyingonyamakazi enjani phakathi kwezingonyama. Yabuthisa phakathi kwamabhongo yondla amawundlu ayo. Verse 3, yakhulisa elinye lamawundlu ayo, laba yibhongo, lafunda ukubamba impango, ladla abantu. Verse 4, izizwe zezwa ngalo labanjwa emgodini wazo zalisa ngezingwegwe ezweni laseGibhithe. Verse 5, nxa isilindile yabona ukuthi ithemba layo liphelile, yathatha elinye lamawundlu ayo yalenza ibhongo. Verse 6, lahambahamba phakathi kwezingonyama liyibhongo, lafunda ukubamba impango ladla abantu. Verse 7, labhidliza izinqaba zabo, lachitha imizi yabo, izwe lachitha nokugcwala kwalo ngomsindo wokubhonga kwalo. Verse 8, izizwe zase zilihlelela ngazonke zivela emazweni, zene kaphezu kwalo inetha labanjwa emgodini wazo. Verse 9, zalifaka endlwaneni evaliweyo ngezingwegwe, zalisa enkosini yaseBhabheli, zalingenisa ezinqabeni ukuba izwi lalo lingabe lisezwakala ezintabeni zakwa-Israyeli. Verse 10, unyoko wayenjengomvini usahlezi ngokuthula utshalwe ngasemanzini, wawunezithelo namahlumela ngenxa yamanzi amaningi. Verse 11, wawunezingatsha ezinamandla ezaba izintonga zababusayo, isiqu sawo sasiphakeme phakathi kwamaqabunga amaningi, waze wabonakala phezulu phakathi kwamahlumela awo amaningi. Verse 12, kepha wasishulwa ngokufutheka waphonselwa phansi, umoya wasempumalanga womisa izithelo zawo, isiqu sawo esiqinileyo saphula sabuna, umlilo wasiqeda. Verse 13, manje usutshaliwe ehlane ezweni elishileyo nelomileyo. Verse 14, umlilo ophumile esiqwini sawo wadla amagatsha awo nezithelo zawo, kwaze kwangabe kusaba khona kuwo igatsha eliqinileyo nantonga yokubusa. Lokhu kuyisililo makube isililo.